Motivation Music. Coffee makes one, I bet. Remember me nifanya meamua my shopping twende wapi wichagua weekend ni kupeleke hello jua ratiba zitulie niende kukuchumbia sikia nachokwambia gari nyumba nitakupatia wapenda pesa zangu mimi nakupenda pia ia gari nitakupatia. But she call me the papito, aye. Slap the chicks, monga party, mosquito, aye. I got the hunger, monga nama appetito, aye. Pretty girl, oh face, ni kunchito, aye. Come and ride with me, come and sit with a fumu, aye. Order bubbles, monga ni adia boomu, aye. Bela kokuloa like I move with a broomu, aye. Welcome to the room, muli makumu boomu. Let me give you flashlight, monga company, I'm a boss. If you don't, top what don't, ni malonda ya the party. She's my type, oh, city kamba pa magas. Dialelo tiku kata kulipe chamanyas. Body got curves like a Formula One race. Big engine, you above a Subaru Impreza. Come get a pipe that might put you on a stretch. Cuckoo can test, baby. Ulivro mrumba menyifanya meamua. My shopping, twende wapi wichagua. Weekend, ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Sikia, nacho kwambia. Gari, nyumba, nitakupatia. Wapenda pesa zangu, mise nakupenda pia. Ia, gari, nitakupatia.
Show the queen what the man can do.
Ulivromamba menyifanya meamua. My shopping, twende wapi wichagua. Weekend, ni kupeleke hello jua. Ratiba zitulie niende kukuchumbia. Sikia, nacho kwambia. Gari, nyumba, nitakupatia. Wapenda pesa zangu, mise nakupenda pia. Ia, gari, nitakupatia.
Show the queen.